Jim Zito. I did not see the one that's on boy, nobody on me.
My eyes are vipo libunje. We ndegi wangu nalizika kwa punje. Sky mbali na wewe ata kwa sekunde. We mwalimu wangu luksa unifunze. We samaki wangu acha kukunje. Mengombe wako luksa unichunge. Tukitaka kupoa, tukapoa sadani. Itakuwa unyama, utalii wandani. We chakula changu mama njilie. Kondo wako wangu mama nsivie. Tam tam sweetie, tam tam lolo, tam tam pipi, tam tam yoyo, tam tam sweetie, tam tam lolo, tam tam pipi, tam tam koyo. Ukisaka baga, mintakupa baga moyo, tuwezi kushare, mwimezako mshoyo, sera vitro vai, kwenye mwewe natupaye, wewe kama nguo kwangu, kauka ni kuvai.
Ikizunguka, dunia zima nitakuwa na wewe. Ikizunguka, dunia zima nitakuwa na wewe.
Tazama tana vatembea. So sweet, so cool, cheke atakiongea. Haya maji ntazama suwezi kuogelea. Huko nyuma cheke nyama zina dobembea. Chos neza ukachoka ukipima mizani. Chos neza ukatoka ukibugi la man. Lozi ya madorota, hey unitwa nani? Pose kama unatoka na cameraman. Nezo kanipa namba taku call night. Moyo wangu unagize vone taji light. Na ukitaka kujenga minta kupa sight. Ita mafundo mapenzo talikuta sight. Ah, na weni moja kwenye ndoto zangu. Kwenye kichwa changu na kufikiria. Ah, weni malikia. Kesho na plana kukuunga
idunia. Nishazunguka, dunia zima nikakuona wewe.